People always have something to say, but siyesikiza watu nikukose, cause I love you. I hope you can see through my imperfections. Tamu zaidi ya nyama ya kikope, hata nikikosea usiondoke, cause I love you. Umeniteka moyo mzima siyo ka section. Kila nikilala natumai nitakuona ukiamka. Unadhani ni ufala, but when you hold me kama moyo huruka ruka. Ruhusu nikuite baby hadi siku za mwisho. Kupendana iwe default settings. Default settings. Nitimize ahadi zilizovunjwa before. Kupendana iwe default settings. Default settings.